Many banda get them tim. When that was him, now I pick a sim. Mendom ganga na jiganga, mendom is him. Akuna mziki ni makiki umbeatu. Wanarogana pande piki na viatu. Akuna city hili gamla wawili tu. Juzi juzi konga zeka watatu. No, everywhere na minimo.
Ni maneno mikuno.
If you don't know now, you know, you know.
Money mingi.
Vigembe vigingi, kuna chamsingi. Akuna shilingi, kuku chinji brother. Yeah baba. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, ni mawenge. Bandoli naisha tu kwa wanabishana kina mama vigenge. Na michambo ya insta viwembe vijembe. Nani bora vingora ma bodyguard. Isha kwa vita ni bola ya majimaji. Wanatuchola wa tremba Trinidad. Na kula vijola na mola bado mpaje. Sitake tim, nisha sema. Na wadada waigiza cinema. Uku wopa, kule wema. Na mange kimambi ndo nyota ile njema. Mara konki, fire. Mama lisama do Dubai. Softy softy, wana gawa. Na kiki na bikra ni mta kihaya. Sikame kawa. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Sitake tim, matim tim. Demla bongo bana. Autoki bila kiki. Na kutoka ni mziki. Fua nguo kwanza ndo witi. It's chemical. Acha tukaza wanangu. Sina kaza mwanangu. I got my many on them with a black hatcha. We be killing them. Atutagi kubato bato. Misitagi kubato na team zenu bana. It's chemical.
Sajung the beat.